I go by the name Jabide.
Na shoti, baba.
Give me space.
I can't go seven.
1, 2, 3, go.
Vimbada, 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 energy.
Synergy.
Yo man a vimbada, 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 bada, 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 energy.
Like a David, watch and go zero look like a baby.
Moji and Jabidi, we drop this a heavy.
In class we party, in class we raving. Wakiuliza, washo in class na jibamba kabisa. Tele na jigamba kwa Jesus. When we think of power, he has done for me. Daily blessings coming.
Power. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada, hey. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada,
hey. Vimbada, 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 vimbada. Vimbada, vimbada, energy.
Energy.
Synergy.
Synergy.
Yo man a vimbada, 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 bada, 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 energy.
Energy.
Synergy.
Synergy.
Okay, alright. Ni shoti, papa. Na ukincheki hapa, imetoka pa. Na kauni ya mithi, unaweza uliza shosho. Bila lisumbuka kwa soko, alafu tuka ugoka. Sasi watoto wa sonko, sano uri ya tandogo. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada, eh. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada,
hey. Vimbada, 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 energy. Na vimbada, 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 bada, 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 energy.
Vimbada.
Kila mtu ana
vimbada.
Vimbada.